Magic's anger on the beat.
Speed is for you. Down and make us a bonita. Magic's anger on this one. Same sound.
And I boy.
Make it again, you come a pilot. A chini, si sugi tena. Waki big and bear come a pilot. Wambi ego go me mwe mama ninganganie. Ninganganie. Ninganganie tena. Waki chocha baby nishikilie. Nishikilie. Nishikilie bema. Waki big a jungu ninganganie. Ninganganie. Ninganganie tena. Waki chocha baby nishikilie. Nishikilie. Nishikilie bema.
Party boss, And I boy got the game lock. Bakalin in Tawambia, my isha London. Hey, dealing with a boss, said you know that. A two body list your channel and the program. Saga, a girlfriend, I'm loving your vibe. Apaka me waka moto kolo 99. Basin jo close kidogo, kidogo. Nitupe lugo, nito enjeve kidogo, nipe joto. A baby nakutaka we sitaki nobody else. Uyo fala jo mulize we nani. Nakupa tam tam tumalize na makali. Sisari, a night boy.
Nikirege you come a pilot. Achini si sugi tena. Waki big and bear come a pilot. Wambi ego go me mwe mama ninganganie. Ninganganie. Ninganganie tena. Waki chocha baby nishikilie. Nishikilie. Nishikilie bema. Waki big a jungu ninganganie. Ninganganie. Ninganganie tena. Waki chocha baby nishikilie. Nishikilie. Nishikilie bema.
Take my boo, strike a road you. Quack on me, kid, I get what pigeon talent to. Say you, but think me, I go do. Bust up me brain, go rogue and go full. Done a bad man, wanna live with you. Them say you bad girl, but me satisfy you. Look so fine, mama tempted to touch. I love your boogie dance, baby, one to the top.
Make it again, you come a pilot. A chini, si sugi tena. Waki big and bear, come a pilot. Wambi ego go me mwe mama ninganganie. Ninganganie. Ninganganie tena. Waki chocha baby nishikilie. Nishikilie. Nishikilie bema. Waki biga jungu ninganganie. Ninganganie. Ninganganie tena. Waki chocha baby nishikilie. Nishikilie. Nishikilie bema.
Ache wakule kwa macho. Ni wapetishi wafute na jasho. Tume match karedi na purple. Baby mama washa fire hapo kwa dance floor. Ufurai ni furai. Niko na suti ni petai. Weni arrow mi masai. Tukunye kahawa githurai. Nipige munju ni kwe high. Nika makraus in the sky. Niko na jeans dunga Nike. Niko na jeans dunga tau. Wanna dice peace niko local. Wakikuya na watoa moko moko. They wanna play the game hisi loto. Dawa ya wakua ekambali na watoto.
Nikidege you come a pilot. Achini si sugi tena. Waki big and bear come a pilot. Wambi ego go me mwe mama ninganganie. Ninganganie. Ninganganie tena. Waki chocha baby nishikilie. Nishikilie. Nishikilie bema. Waki big a jungu ninganganie. Ninganganie. Ninganganie tena. Waki chocha baby nishikilie. Nishikilie. Nishikilie bema.